unyangwe phi unyangwe ngobo ke mantomba sake sabone jelo sarwe unyangwe phi
unyangwe